Oh my, ne fanye hi, kama sfanye tena ku the deck. Bobo, I'm taking bongo rap to the next levels. Mwambeni yule mtoto moto huu,
moto huu
haingi hamwe. Kitonga tacho kipata ni wifi. Kwa nacho kifanya katika round here, party hata sale mana nimeza na plan B. Young king, flow zao za kitozi zimekataliwa. Ni uchafu kama kinga zilizovaliwa. Minataka kile kiti kilichokaliwa. Smendi mikuchana sana babu ndo nilipozaliwa. Sikie sasa, minazisaka chapa. Nikijikita kapuni na bonga na lamata. Najicholea mistari kisha nengie chaka. Nkiludi na kamata na vovipenda dije choka sanchoka. Sina muda kubishana na vijana fake. Kiniona na tajire basi na pishana bank. Mimi na wanangu kama samata na gank. Wezi kuleta stories za kimama mama but a point. OMG ipo, that's my dream team. Chocha rap bongo tulisha team. Matozi wana kujikuta wenda wazim. Dio na nidailo minikuta na waijim. Nshake kwa na lala studio na umpia pakuche. Save hamna shida ghetto mashuka meupe. Mama zako na niganda ganda kama kupe. Bada hii session enda zangu zenji kula pupu. Here come, marapa bovu na wafieka. Ukiona bebe kalipo na mimi nimejieka. Usholi stack uyana nitawacha nikizeeka. Na wala kisha nafungulia sound home theater. Yombe, calm down, relax, sit back. Mishabiki wa damu wa msimbazi simba. Kwa kukinukisha nimelikalisha kimba. Panya paka kafika cha kukushauri chimba. Tafika mpaka ulipo, fata pesa zilipo. Piga pini pande zote, hallelujah wilipo. Blandi kubwa filipo, sitishwi na vitisho. Vina vimepangiliwa mwanzo kati na mwisho. Nafanya yangu and got no facts to give. Fighting for my life to live. Nipo studio wana mwinta wenta leta kato live. Shida yako weni wakitabo mecha kato tease. Truth hearts, kapa leta hand, I'm taking a shot for leads. Go my back to back, he's back to back. He's back to back, for a party to pat. Keep it black in black, kula skid on black. Kula poka na kuleta blah blah to tack. Do maana nazid kufanya, nazid kusanya. Mnazid kuhanya, nazid kwa kanya. Mna njia za panya, na idea za chanya. Mna ebyan kifanya, igana hii. Nikibala chato nataka ni fall, wanataka niwe kama before. Hawataki nikisanuwe jo, minataka nizikamuwe flow. Seche paka wani kwa luwe low, misinaga maluwe luwe no. Kiwalani miniagiza do, sasa basi vya bule bule no. Shade, siku posti japo show bros delo peji ina mambo mengi. Wekuwa mpole, I'ma take you off for your birthday. Madada wa mjini buwana, usiwape gambe. Utasikia hiyo ngoma kwa mbona pambe. Zangu mikuwa piga pini, you gonna come back. You ya beat ya bobo, ngoma kambele. Yeah, here we go, here we go. Hili dundo madawa kulevya illegal. Sia wa uni tunafuta pesa ilipo. Haya sasa kama unavyotona, here we go. Like I'm Fosca, preach, preach, like I'm pasta. I'm a superstar, don't you know my fa. Mimi bombe, usini ombe, tuku ombe. Na ma rapper wako bovo bovo, usini kombe. Msini kombe, msini kombe. Yeah, my slave with it, miso danga, msini gombe, gombe. Ukishindo kutunza familia, ukiludi utakuta, nobody's home. Na wanaojuza tamuzia nani, na pengine utakuta, nobody's on. Sasa kwa wale wanaitaka vita, tutapigania wapi, no fighting zone. Kwenye crew yangu wona mweza nani, Salmon, Conboy, nobody know. We out here, rooftop PNT baby. Kapo, Toyo, yeah yeah. Petty Money Rasta, oh my, SMG, you already know.